Te tuaiwa o ngā mahi whakarongo. Whakarongo ki ngā kōrero nei. Ki o ngā whakaaro, he aha e nei mea, tuhia o whakautu. Tahi.
Puta mai ai tēnei kai i te ngahuru. Mehe mea ka praitia tēnei mea, hereka hei kīnaki mo te mīti. I ētahi wā, ki te ai tēnei mea i roto i ngā pātiki. He aha tēnei mea.
Rua.
He kai anō tēnei. He pai hoki hei kīnaki. Tipu ai tēnei kai i roto i te māra. Ko puke kohe tētahi wāhi rongonui o Aotearoa mō te whakatipu i tēnei kai. He poraone te kara o tēnei kai, engari he mā aroto. O te mate o tēnei kai, iā koe whakareri ana i tēnei mea kia tunua, ka waiwai ngā whatu. Ki ouna whakaaro, he aha tēnei mea.
Toru.
Ki te ai tēnei mea i te kīhini, he pōtae tōna, he ahua maene nea waho ki te whāwha, engari ētahi wā he werarawa. Ringi hia i te wai ki roto, engari he rereke te kara o te wai ka puta mai. He aha tēnei mea.
Whā.
He ngārara iti tēnei mea, engari ko tōna tangi whakahōhā i te tangata. Puta mai ai tēnei ngārara i te pō o te raumati ki te whakapōrearea i te tangata. He aha tēnei mea.
Rima.
He mai tai, ara he rino tētahi wāhanga o tēnei mea. He rākau tētahi wāhanga. Ko te rākau te kakau o te mea nei. He tino koi tētahi tapa o te wāhi mai tai. Ki te ai tēnei mea i te ngahere, i roto hoki i ngā whare taputapu o ngā pāmu. Me pupuri e te tangata ki ōna ringaringa ērua, kei motu ana waiwai. He aha tēnei mea.
Ono.
Hari ai tēnei mea i ngā kōrero, i ngā whakaaro hoki o te tangata. Mahi ai tēnei mea ki te pepa. He tuhituhinga kei runga i tēnei mea, he tuhituhinga kei roto hoki. He mā ētahi, he poraone ētahi. Ka haere atu tēnei mea i tētahi wāhi ki tētahi wāhi. He wini o ētahi o ēnei mea, he pane kuini kai runga. He aha tēnei mea.
Fitu.
He taraiwa tō tēnei mea. Toko maha ngā tāngata haere ai mārunga i tēnei mea. He maha ngā wini o tēnei mea. He hinu te kai o tēnei mea. Me utu te tangata mehe mea kei te hiahia ia ki te haere mārunga. He aha tēnei mea.
Waru.
He pere tō tēnei mea. He tūru anō hoki kei roto i tēnei mea. Rangonai ngā tāngata e waiatāna i roto i tēnei wāhi. Tūturi ai, noho ai, tūai ngā tāngata i roto i tēnei mea. He maha ngā kara o ngā wini o tēnei mea. Haere ai ētahi tāngata ki reira inoi ai. Kaore tēnei mea e kitea i te rangi. Ki ouna whakaaro, he aha tēnei mea.
Iwa.
He tapa whā te nuinga o ēnei mea, engari he porohita ētahi. Mahi ai te nuinga o ēnei mea ki te rākau. Ki te ai ēnei mea i roto i te whare. Utai nāi ngā kai me ētahi atu mea ki runga. He aha tēnei mea.
Te kau.
He toro tika tēnei mea. He koi tētahi pito, he pūhuki tētahi. Ki te ai tēnei mea i te kāinga, i te kura, i te whare wānanga, i te mahi hoki. He maha ngā kara o tēnei mea. Engari he whero te kara o te nuinga. Mahi ai tēnei mea ki te rākau. He aha tēnei mea.
Ka mutu i konei ngā kōrero me ngā mahi mo te wāhanga tuarua o te pihinga. Hei kōnā rā mō nāia nei.